Got to and die.
Jaweleka maningi ndia katala Ako yoyo wao kwa yuminina Stress, manu wa yuminina Inaisha wankujitabuti
Ambo, ambo, ambo bukoko Ambo, 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 ambo bukoko Ambo, 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 ambo bukoko Ambo, 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 ambo
Inaisha wankujitabuti
Ambo
Tabwe nkobutola Swahini kondipa butontola Malangu mbebo ngondi velesia Black label Ajimebo Aisha kamubweza ndinywe Kutika mana mweza alimwe Aisha kamubweza ndinywe Kutika mana mweza alimwe Jawele kama ninginda katala Ako yoyo wao kwa yuminina Stress Manu wa yuminina Inaisha wankujitabuti
Ambo 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 bukoko Ambo 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 bukoko Ambo 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 bukoko Ambo 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 Ambo
Inaisha wankujitabuti
Ambo
Zenzelega Kunganda mebo tandikulubi
Demulombe Demulombe Demulombe
Kunganda mebo tandikulubi Jirenda nila zenzelega Kunganda mebo tandikulubi
Demulombe Demulombe Demulombe
Kunganda mebo tandikulubi Awe Jaweleka maningi ndia katala Ako yoyo wao kwa yuminina Stress Manu wa yuminina Inaisha wankujitabuti
Ambo 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 bukoko Ambo Ambo Ambo